nkuko twabibwiwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Munyengango Innocent yavuze ko mu ijoro ryakeye inzego zishinzwe umutekano zarashe umujura umwe agahita asiga ubuzima nyuma y'aho abaturage bo mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo barinda uruganda rwahoze rukora ibiringiti rwitwa Mironko François Xavier batabarije abasirikare bari ku irondo babonye ko watewe n'abantu bitwaje intwaro bamwe mu barinda urwo ruganda bavuga ko byari bimeze
barabajura bajya muri 20 babasha kurasamo umuntu umwe
nkaba ndi umwe mu bazamu ba hano uruganda rwa Meso rwa Mironko dusanga abantu ni benshi baturengeje imibare baturusha imbaraga baratwirukankana bafite imihoro n'impiri baturenza umuhanda duhitamo kudasubira inyuma leta tujya gutabaza inzego zishinzwe umutekano nibuka neza ndumva harashwe amasasu atatu nyuma y'amasasu atatu twaje kubonamo umwe wapfuye ariko undi aza gufatwa mu ntoki nta sasu ryamufashe
twebwe ntabwo twabyumvise twumvise amasasu aturika ariko ntabwo twabashije kubyuka ngo tujye hanze turebe ibyari byo
uvugizi w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Munyengango yemeje aya makuru avuga ko abo bajura bari baje kwibura uruganda bagerageje kurwanya inzego z'umutekano aribyo byatumye abasirikare birwanaho
abajura baje mu nzu bakoze kwita kwa Mironko ibaho amabati 46 bo bayikoreye bagiye bahura n'abaturage abaturage rero bahamagaza irondo ziraho hafi yari cy'ingabo z'u Rwanda bajya gutabara bagezeyo bajura batangira noneho ngo kubarwanya batera amabuye abandi barabahagarika baranga bakomeza batera amabuye biba ngombwa ko irondo ryirwanaho muri izi gahunda rero umwe araraswa arapfa abandi babirutse
abaturage batuye muri ako gace basanzwe bemeza ko ako gace ka Gatsata gasanzwe kavugwamo umutekano muke ko iyo bigeze nimugoroba abantu batangira kwamburwa abaturage bagasaba ko barindirwa umutekano gusa nanone bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko bidakwiye ko abajura bajya baraswa ko hari ubundi buryo bahanwamo
birakwiye se koko ko umuntu yiba amabati ashaje akaraswa agapfa bigaragara ko nta muntu ufite ukuntu abayeho yajya kwiba ariya amabati ashaje ayo muntu agaragara buriya urupfu umuntu ikirango cy'igihano cy'urupfu hano mu Rwanda ntabwo kibaho iyo ufashe umwanzuro wo kurasa umuntu mu cyiciro mu gihe kandi n'ibyo hirya nabyo mu bigaragara urebe ugasanga bidafatika uza kwibaza ukavuga uti se uyu muntu ntabwo byari ngombwa ko yicwa ntabwo umuntu yakabaye yitwaje ibyo gukoreshwa izindi ngufu z'igipolisi n'igisirikare akabaho gufata abantu bagenda muri ayo masaha akabaho gukaza umutekano
umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda asaba abaturage kutarwanya inzego z'umutekano akavuga ko uzajya ubigerageza bitazajya bimugwa amahoro
abaturage bacu bakwirinda kugwa mu cyaha icyo ari cyo cyose ubifatiwemo nawe akizere inzego ko ziri bube zimufitiye gahunda zo kumugorora no kumusubiza mu murongo mwiza nanone tubwira abaturage ko kubarwanya urushinzwe umutekano ntabwo byakwiye tukaba rero dukangurira n'ababifatiwemo kureka inzego z'umutekano n'izindi zishinzwe iperereza n'izindi nzego nka polisi zigakora akazi kazo twihutirwa ntabwo ari ukurwanya inzego za polisi cyangwa n'igisirikare cyangwa izo arizo zose kuko ntabwo babishyiramo amahirwe
umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yasobanuye ko iperereza rizakomeza rigakorwa n'urwego rushinzwe iperereza mu gihugu ribu uwitabye imana ntiyabashije kumenyekana umwirondoro we gusa umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yemeza ko akiri umusore ukiri muto umurambo we ukaba wahise ujyanwa mu bitaro bya polisi ku Kacyiru mu kwezi kwa 7 nibwo bumvikanye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye ibikorwa bisa nk'ibi aho inzego zishinzwe umutekano zarashe abantu 4 bashyirwa ubujura Asunta Kabonyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.